Andinayo imibuliso emandiyidlulise ngeli xesha. BeseLondon, naseBirmingham, nomzana Osterhout. Nemihlangano eminintsi phayana kwaye bekungaphezulu ke kokuba indawo entsha phaya eBirmingham kwibandla elikhulu lamaBaptist. Sibone ke uThixo uza kwenza ntoni phayana. Mshumayele wachumise kakhulu, wacela amakhasethi, wafuna ukuva okunintsi malunga nokuthixo akwenzileyo. Singashumayela kuphela okunye ke xhomeke kuthixo. Kodwa nje uba kusoloko yiloo meko kum, ngamanye amaxesha andiniki mdla kwizakhiwo okanye ebantwini. Xa kusiwa enyanisweni mele ndiyishumayele, kwaye ngokunjalo uba onke amahlelo asendleleni ebheke eRoma. Kwaye phambi bandikwazi nje ndithetha kweli bandla lamaBaptist malunga noPapa njengomchasi Kristu namalunga nawo onke amabandla ngoku abuyela eRoma. Kwaye ndithe ndaqaphela ukuba eli bisele ilinyathelo elikude kubo, kwaye kwabe sekunintsi kakhulu, ndinyathele kakhulu. Kodwa baye baqhubeka bavuyela umthendeleko emva kwentshumayelo. So ngoko kumele uba akukhange kube kubi ngolahlobo. Njengoba benditshilo, thina singalishumayela kuphela ilizwi, kwaye uThixo othe wanika ubabalo uba ndingoyiki noba yintoni nayo nokuza, kodwa ukuba ndivakalise oko kumele kuvakaliswe. Kwaye phaya eLondon ndithe kanye kwakhona nje ndafaka imeva ecaleni labazane bethu njengoba isitsho intetho. Abazane bethu kakhulu kuwo onke amabandla aseMelika naseNgilani bathe bathatha izithethe ezithile zamasiko namahlelo, kakhulu phaa eNgilani ikwayara phayana inezinxibo zayo ezahlukileyo, kwaye bathe bamisela oobhishophu ngokunjalo. Kwaye ubhishophu yeyona ndoda ehlonitshwayo noxa bekholwa kubunye bukaThixo bebhaptizela egameni likaYesu Kristu besilwa ngamandla abo onke. Kwesinye isandla ke bathe bathatha bazisa izinto ezingalunganga. Mvanje bendisendlini yobhishophu njalo, kwaye unakuyikhona indoda eshumayela ubunye bukaThixo ebhaptizele egameni likaYesu Kristu inxibe izambatho ezinomnqamlezo omkhulu ojinga pha ngaphambili. Ngokunjalo nje izinto ezinjalo zindinika impembelelo nje ephindiweyo. Ngoko anako okunintsi endinoba nexhala ngakho, kwaye bekumele ndiyitsho. Akwanelanga ukukholwa kubunye bukaThixo, akwanelanga ukubhaptizelwa egameni likaYesu Kristu. Kumele sibuyele kwindlela yeBhayibhile yabapostile. Emva koko ndathi kumele nilibale ngobhishophu benu, ngokunjalo nibeke zonke izinto ngokweBhayibhile. Emva koko konke ke kwave kwathi cwaka. Ngaphambi koko bekhona uHaleluya, mayibonge iNkosi. Emva koko kwakhona ukuthula okukhulu. Kodwa nditsho nangoko, abo kumele bashumayele inyaniso kumele bayishumayele. Asinawukwazi ukukhetha. Kwaye xa le ndoda ithandekayo ibuzile ekupheleni ukuba ingaba mandenze singenza na umnikelo wothando nje kuwo, andawamkela ndathi uhambo lwamsele lubhatelwe. Ndingavuya nje ukuba ningabhatala ngokuba nithi namkela ilizwi likaThixo. Emva koko yonke into yabilungile kwakhona. Ewe, ngamava esidibana nawo la. kakhulu njengoba kwenzekile ekwezindawo zimbini. Ndishumayela lapho ningazange ndashumayela phambili. Emva kokwezinye izinto kumele zithethwe nje. Kahle kahle apha kuthi izinto ziyenzeka ngokukhawuleza. Namhla ndive ngetyala elise-Dilsendorf. Intombazane neshumi nesibhozo iwela endleleni nomhlobo wayo. Umqhubi akakwazi ukuma kwisibane esibomvu. Ngoku akalimelanga kuphela ngoku uthe waphazamiseka ngokwasengqondweni. Kwamele asiwe phayana apho kuhlala khona abantu abaphazamisekileyo. Kunxunguphala okukhulu oko. Xa usive into enjalo enokukhawuleza yenzeke, ubunzima nobunxunguphala okuphakathi kwabantu ngoku singavuya ukuba senza njengoko sisenza. Amanye amaxesha kuyasinceda ukuba sazi ukuba asingabubodwa abavubunzima, asingabubodwa ekumele bathwale banyamezele into ezininzi. Singabulela ukuba senza ngale ndlela senza ngayo. Sinayo indawo esinokuphila kuyo, sinokutya, sinempahla. Okubalulekileyo ke ukutya kokomoya ngexesha elililo. Ilizwi likaThixo elityhiliweyo zintanda. Oku kuye kukhula kakhulu xa uvelela amabandla angazinto malunga nento uThixo ayithembisileyo ekweli xesha. Yeka nje kodwa akwenzileyo. Baye nje basivile unyeliso lwenkosi yethu kwilizwe lethu luthetha into evakalayo. Mhlawumbi lolona nyeliso likhulu umntu angaze alwenze malunga nobuKristu, malunga noKristu, malunga nevangeli, malunga nabapostile. Ukuba le ndoda ide ifike kubafundi bebandla laseRoma, indoda eyasuka kwesinye isikhundla iye kwesinye chithe lonke ikamva layo ngale ndlela, ide imke izibize ukuba ingongakholwayo kuThixo, kwiintetho zayo izikrazule yonke into. Inkosi yethu yayinempazamo, abapostile baxoka ivangeli ezabhalwa kwixesha elithile. Ngoko yinto ebuhlungu kakhululeyo kwilizwe lethu. Ngoku xa ufunda into enjalo ndinazo izivakalisi phayana kwiofisi yam apho sicingayo ukuba Nkosi kwawude kube nini ujonge oku kude kudlule umgwebo. Sivile xa kwasithiwa uThixo, sivile intetho eyayithi uThixo wafa waze wavuka ngaphakathi kwethu wazibonakisa ungophilileyo. Niyazi uba singaziva kanjani ngeentetho ezinjalo. Omnye wootata abadala bebandla wathi nge-99% izibhalo ezingcwele ziyamangalisa nje. Iphinde ijike le ndoda ithi ithethe into echaseneyo nalena ibiyithethile kuqala. Cinga ngaloo nto nje. Kodwa uThixo usoloko esoyisa, kumele kube lolo hlobo. Kwakule ndoda iseNgilani ethe ngendlela ethile yahlasela umprofethi uMuhammad phantsi kwesasihloko sithi imiqolo yobusathane. Abathe ngoku bayinika ukuyiqhwabela izandla ngezigidigidi ezilishumi zedola. Nabani umbuleleyo uza kwamkela izigidigidi ezilishumi zedola ngokuba uyifumane phayana ku Quran mhlambi ku sura 53 Muhammad uthe waphazanyiswa ngexesha encokolwa no Gabriel nonke niyazi ba uzibiza ukuba amazulu abengezela waze waza kuye u Gabriel wamnika iQuran waze waphazanyiswa wathi kuze asindise ubuhedeni kumele abandakanye othixo abathathu kwinkqubo yakhe lo ukholwa kuthixo omnye waze wathi xabe emva koko akayamkela le ndoda ithathapho ke ngoku izicacise ngokuthi usathana wayekhona wakrazula yonke into. Siyabona uba akekho umntu osamisayo nalapha naphina naphina. Siphila ngenyaniso kwixesha apha abantu bangamoyiki uThixo. Omnye kumele abuze ukuba ingaba abantu abekho le nkqubo yokulahlekelwa kukucinga okucacileyo apho bangaziyo uba benzani. Siyambulela uThixo ukuba singabe sinengqondo thina ecinga kakuhle. Ndixela nje kakuhle ngenyaniso kangangoko indenza buhlungu nathi senza buhlungu xa inkosi yethu ihlaziswa inyeliswa naxa abantu bethi uYesu owexesha ladlulayo zange kuqinisekiswe into ngaye akeke umuntu oqinisekileyo uba wakho waphila. Cinga nje ngaloo nto kwaye kuthi ke yinto exabisekileyo kuba uphila ngaphakathi kwethu uvukile. Basekhona abantu emhlabeni apho azityhila kubo apho athetha nabo abantu abanamava kunye naye namhlanje bakhona abazali nodade abanamava kunye naye kwasekuqaleni kangangoko kuvela ezizinyeliso umnqono wethu uye uba mkhulu wokuba uThixo azithile kanye kwakhona kwaye singakhala sitsho sithi nje uba wenzayo uSamson emva phayana Nkosi kanye kwakhona kwaye sinaso isithembiso kumaHebhere soba uThixo uyawuthi kanye kwakhona ashukumise izulu nomhlaba kwaye yonke into ingashukunyiswa izawushukunyiswa. Sonke siyakholwa ngaphakathi kwiintliziyo zethu uba uThixo ngobabalo uza kusivelela phambi koba abuye uYesu Kristu. Yangu uThixo angasikela olufundo lweBhayibhile nalo mhlangano omthandazo ukuze silonge ixesha inyaniso uba lixesha elikhohlakeleyo eli xesha elibalulekileyo ixesha lokugqibela elinye icala ke ixesha elinobuqaqawuli ngathi zange labakho emhlabeni ngaphambili. Xa ndithe ndacula eliculo mhlawumbi istanza sesithathu apha kwiphepha lesibhozo ndithe ndacinga ngentetho kaRockefeller mhlawumbi yona ndoda esisityebi phaa eMelika apha ithi wenza bangamahlwempu uba babezizityebi wenza amahlwempu ukuba bezizityebi. URockefeller wakhe wathi ngaba ndinganixela na uba yephi yona ndoda elihlwempu emhlabeni. Wonke umntu wamangaliswa ukuba yena nje indoda esisityebi ngoku ufuna ukuthi ufuna ukutsho uba ngubani oliyena oluhlwempu. Waze wathi ngendlela nje engakhathaliyo. Indoda elihlwempu yilena engenanto kodwa inemali.
A beautiful statement.
Intetho nje enhle. Ingaba imali inceda ntoni nobutyebi? Kwaye kuba umntu luzuza lonke ihlabathi abe ezolahlekelwa ngumphefumlo wakhe. Imncede ntoni ke imali yakhe? Akukho ncedo. Indoda esisityebi yavula amehlo ayo. Sekukudala kwakunoba ngcono ukuba wayenokhawuleza wavule. Wavula xa selidlulile ixesha. Nonke niyazi ndithatha nje inkululeko wokutshintsha umfanekiso. Indoda esisihlwempu yile yayisisityebi. Le ndoda isisityebi yayingulaa Lazaro ulihlwempu. Apha omnye wayesisityebi, omnye wayelihlwempu. Apha omnye wayelihlwempu kodwa epha esifubeni sika-Abraham. Ayonto yiyo apha emhlabeni ebalayo kodwa into uThixo ayibekileyo ngaphakathi kuthi. Musani ukuziqobela ubutyebi emhlabeni kodwa funani okusezulwini. Kuba apho bukho ubutyebi beni kulapho iyabakho inhliziyo yenu. Isityebi nexesha elinzima ekungeneni ebukumkanini bukaThixo. Yiloo nto singenileyo thina lula nje ngokuba bekungamelanga uba sithwale imithwalo emikhulu. Nkosi yethu ithi kungalula kwinkamela ukuba ingene kumngxunya wenaliti. Nonke niyazi uba mhlawumbi oko kubhekisela kwisango liseYerusalem elibizwa ukuba lisango libizwa ukuba lili intloko yenaliti, umngxunya wenaliti, apho wonke umntu kumele uba agobe phambi uba angene kuwo. Akekho umntu onohamba ethe nkqo, wonke umntu kumele agobe xa ifuna ukugqitha phana. Yiloo nto ke ethi inkosi kuThixo ayikho into engenakwenzeka. Into engenakwenzeka kubantu kuThixo yenzeka. Umzana uRuth sele azisile ukuba sawuphendula imibuzo ngoncedo lukaThixo. Ngubani onombuzo obalulekileyo kuthi sonke, obalulekileyo kwisakhiwo sonke sebandla, okanye obaluleke ngokwaneleyo ukuba uphendule? Ngubani onothanda ukubuza? Incwadi yokuqala abaseKorinti isahluko seshumini esibini kumqolo. Ewe, ewe, lowo ngumxholo ekungathethwa ngawo ngendlela ende nje. Andazi noba singayigqiba apha kubusuku obunye okanye kubusuku obunintsi, kodwa yanga ndingabuza ukuba kwezi zahluko zibini yeyiphi leliphi elinqaku lidinga uba licaciswe okanye ya licaciswe? Ngowuphi wona mbuzo ongqalileyo? Ewe, ngenyaniso, yinyaniso ukuba ngalo ubhaptizo lomoya izipho zomoya zibekwa entliziyweni yabantu. Zonke zazipho zilithoba zomoya zibandakanywe ekuthululweni komoya oyingcwele. Kodwa ukusebenza kwezipho kuyohluka. Umzekelo, asiyifumani indawo ethi abafazi babekhupha iidimoni ukuba babebeka izandla kwabantu abagulayo okanye babeshumayela ivangeli ngokunjalo. Kodwa siyayifumana into ethi eBhayibhileni bangaprofeta, bangathetha ngeelwimi, bangacacisa. izipho ziyahlula-hlula. Umuntu kumele afunde incwadi yezenzo ukuze abone insebenzo yezipho kuba zazisetyenziswa kanjani. Sekunjalo ke noxa ngokuphelela komoya okanye ubhaptizo ngokomoya khona iintetho ezahlukileyo kuko oko nje babe nditshile umntu ubhaptizelwe emzimbeni kaKristu ukutsho ke ngomoya omnye lo moya mnye usebenza konke kubo bonke siyakufunda oku kumqolo wesithandathu okanye kumqolo wesihlanu usahluko esinye kukhona izibabalo ngezibabalo kodwa ikwayiloo nkosinye kwaye kukhona izipho ngezipho kodwa ikwangulo thixo omnye osebenza konke kubo bonke nantsi siza ke kodwa ukubonakaliswa komoya kunikwa umntu wonke hayi umntu omnye okanye ababini ukuze kwakheke wonke umntu ukutsho ke ukuze kwakhiwe kwakheke ibandla ngoba komnye unikwa ngumoya ilizwi lobulumko omnye anikwe ilizwi lokwazi kwangulo moya mnye ewe ke iyiloo meko kanye kwaye ndiyakholwa ukuba kuyo yonke le minyaka sithe saba namava ngezipho zimbini zomoya ngokukona kugqwesileyo ukuba ngaso isityhilelo somoya ngenyaniso ubulumko bungcwele banikwa ngesityhilelo selizwi ngokwazi ngokunjalo nje ngawo umoya kukangapha apho sithe saba namava ngako oko noba kuwe noba kum noba kuthi esithe sakhonza apho besingayazi into ezayo kodwa yafika ifike ngesityhilelo zange size nayo sakunikwa apha nguthixo ngayo impembelelo yomoya oyingcwele ngoku ke ndineleta apha ndizawufunda amazwi ambalwa okanye imiqolo kuni kwaye kuzawumele ukuba ndibazise abantu ivela kumazwe ethu angomeza ilwimi lasijamani kwaye ithi apha mzani wethu othandekayo uFrank kanye kwakhona ndiva isidingo entliziyweni ukuba ndikubhalele imiqolo embalwa ngoba andinawukwazi uyibonakalisa into esentliziyweni yam efowunini kumele ndikuxelele kwakhona ukuba ndivuya kanjani enkosini yethu ngokuba isinike wena asinakubulela ngokwaneleyo basikwazi ukuba indoda ephiwe ngolo hlobo yakwaThixo okanye siphile kwixesha elinye nayo konke kulungile kodwa inkosi ngokwayo ithe isenyameni yayo ukuba andamkeli mbeko evele ebantwini umntu kumele uba aqaphele kodwa ndizawufunda mganyana ke apha ithi kokubini luvuyo kwaye kuyongama nje ukuba sibone inkosi ukuba ikusikela kakanani ikusebenzisa kakanani kwaye le ntsikelelo ibuyele ebantwini ngokobuninzi bayo bonakala ngenyaniso kum ingathi siphila kumaxesha abapostile kwaye sakwazi ukuba sibe ngamangqina omsebenzi wabo ngokunjalo konke kuhle ulungile abantu basikeleleka kodwa umbulelo awuyi emntwini kodwa ngenyaniso uya kuThixo yedwa ngoba thina besinanduni besingenanto kwaye singaba nantoni namhlanje ukuba uThixo bengasinikanga ngonjalo asinoba nanto abinjalo ngoko ke xa kubhaliwe apha kumntu ngamnye unikwa ukubonakaliswa komoya enike lokulungileyo nje asamkeli isipho ulungiselelo okanye ubhaptizo ngomoya sizamkela thina sikwamkela ukuze ngoko sikwazi ukukhonza umzimba kaYesu Kristu kodwa ukubonakaliswa komoya kunikwe umntu wonke ukuze bakheke bonke awunikelwanga wena ngokwakho ukuze uzakhe wena okanye mna ndikunikwe ukuze ndizakhe mna uThixo uyakunika okanye uThixo uyandinika elungisela thina sonke ukuze onke amalungu angasikeleleka ngento ayinikileyo ngoko nazi izipho ezilithoba zomoya zidwelisiwe ndiyakholwa ukuba ilizwi likaThixo liyasebenza ukusukela ekuqaleni ekupheleni besithethile ngaphambili nje ukuba ekubonakalisa apha incwadi yokuqala kwabaseKorinti isahluko seshumini nesine umqolo wokuqala phuthumani uthando olo nibe kodwa nizizondelela izipho ezizezomoya ngokukodwa ukuba niprofete enye inguqulelo ithi isipho sasiprofeto apha sinenqaku ke xa kusiwa kwizinto zemfundiso sinayo impendulo apha endaweni ethile kwizibhalo ezingcwele kodwa xa kusiwa kwimeko zokuhlala umzana uBranham uthethile ngakho oku kuba abo banezipho kumele bahlangane babe phambi kwenkosi ukuze ngomoya ingcwele nokuba ngothetha ngelwimi okanye ukucalula okanye ngesiprofetho umntu onesidingo odinga impendulo kodwa ayompendulo yamfundiso kodwa impendulo yobomi bakhe okanye noba ingayintoni na kuba le mpendulo ingakwazi ukuphiwa ngesipho somoya ngawo umoya ingcwele ngoko isipho siyasebenza kwabo banezidingo thetha ukuthi sonke sinesidingo kubani phakathi kwethu ongena uthando babe nempendulo ngale nto okanye nangaleya okanye ngombuzo kwaye thina singanqwenela ntoni na uba uThixo ancede ngayo kwaye jonga bazalwana noodade siyakholwa oku ngeentliziyo zethu zonke asikholwa ukuba umntu oprofethileyo kumele aphinde indumiso isahluko samashumi amabini anesithathu uba ndingumalusi olungileyo okhokela emadlelweni aluhlaza ayisosiprofetho eso uyiva loo nto kwakhona nakwakhona kwinkqubo yepentekoste okanye mna ndiyinkosi ndiphakathi kwenu ndiyanisikelela oku ukuthembisile okanye itsho inkosi ndiyawuba nani ngawo onke amaxesha kude kube sekupheleni kwehlabathi loo nto selibhaliwe akukho nasinye isiprofetho kukho oku isiprofetho kuxa uAgabha ethatha intambo kaPaulos ambophe ngayo athi indoda yalo mbhinqo yale ntambo izawunikelwa eYerusalem ithathiwe ibe ngumkhonkxa ivuba unzima kakhulu loo nto inye yenzeka kwiintombi ezine zikaPhilip ezazinezipho zesiprofetho zange bathi itsho inkosi ndingumalusi olungileyo kodwa baprofetha ngendlela apho bexela le ndoda into eza kwenzeka kuye isiprofetho sityhila intando kaThixo kumntu ngamnye kahle kakhe kukhona iziprofethi ezahlukileyo Ukhona ukunjalo isiprofetho apho xa bangakholwayo bengena ebandleni iingcinga zentliziyo yabo izawutshilwa kwaye bazawuwa ngobuso babo balile uThixo ngenyaniso phakathi kwenu cinga nje njengoba kwakunjalo kulungiselo lukamzana uBranham uba waxela abantu ngaso isitshilelo uba zeziphi iingcinga bafike nazo iinjongo zabo bezizithini ngokunjalo nje babengenakuzikhethela kodwa kwakumele bawe ngobuso babo ndicinga ngokukhethekileyo ke ngabazalwana ababini uLeo Messa noJean Gould yayi ngabazalwana ababini ababenxiba nje kakuhle beza kumzana uBranham bathi sifika kwisikhululo sokuhlola ubuqhophololo sithunywe apho ukuba sizokuhlola ukuba ingaba zonke izinto zihamba kakuhle ukunjalo nje phambi uba baqhubeke nje umzana uBranham wathi nina ningamaxoka amabini wena ungubani nobani uvela endaweni ethile nethile kwangathi kubethe ukukhanya kombane baguqa ngamadolo abo baguquka benezirhweqiweyo nothuthu umoya kaThixo ke lowo ndadiba nabazalwana babini mna ngokwam ngenyanga yesilimela ngonyaka we-1958 eso sisityhilelo lo nguitsho inkosi hayi ukuphindwa komxholo othile weBhayibhile okanye iintetho eziqhelekileyo ngokwemvelo kodwa ngokukhethekileyo njengoba umoya kaThixo ngabo ubulumko obungcwele ngakukwazi ngenyaniso ukhanyisa utyhile uzisekhanyeni ilizwi lakhe apha eBhayibhileni ngoku ngokukhethekileyo injalo ke intando kaThixo ukutyhilwa kwayo ngazo izipho zomoya kwaye oku kwenziwa ngokuthetha ngelwimi nokucaciswa okanye ngaso isipho sesiprofeti ngokungqalileyo banononika imizekelo yakho oku kwiminyaka edlulileyo sithe ngokuqinisekileyo saba namava ngezinto eziliqela ezuthixo azityhilayo awazithethayo ezenzekayo ngokwepesenti ezilikhulu yakhola umzana wethu uYuri uxele kumqolo weshumini esithathu ngaba kulungile ungaba njalo kwincwadi yokuqala waseKorinte isahluko seshumi elinesibini umqolo wamashumi amathathu uthi banezibabalo zeziphiliso bonke yini na bathetha ngalizwi ngalumizimbi bonke yini na khona uPawulo mbuzo emva kwenye emva kokuthi ingaba bonke bangabapostile na hayi abakwazi bangabapostile bonke ingaba ngabaprofethi bonke hayi abakwazi bangabaprofethi bonke ingaba bangabafundisi bonke hayi abakwazi bangabafundisi bonke ngaba bonke basebenza imangaliso hayi ngokuqinisekileyo akwazi kungenjalo besinokumnandelwa imimangaliso oko ngaba ninsi gqithi ngoku iqhubeke iqhubeke ngaba bonke banezipho zokuphilisa hayi akukho njalo ngaba bonke bathetha ngelwimi ngaba bonke bacacisa hayi emva koko yehla ke ngoku ifika kumoya kaThixo usahlulahlula enika omnye umntu lena nike omnye umntu leya onke amalungu adingelwa umsebenzi owahlukileyo nolungiselele olwahlukileyo ebandleni kodwa izipho kumele zibe phayana nokuba ndinazo okanye noba unazo akhathaliseki noba ngubani unazo kodwa kumele zibe phayana ukuba andingompostile kumele kube njalo kuwe ukuba mna ndingumfundisi wena kumele ube njalo ube ngumfundisi ukuba awungomprofeti ngoko mna kumele bani benguye ngabe uyayiqonda le ndiyithethayo ulungiselo kumele libe phayana nezipho kumele zibe phayana ukuba siyakholwa ukuba zonke izinto zizawufana njengasekuqaleni ukuma simbulele kuThixo ngabazane bethu nodade bethu abathe beza beze simibuzo enjalo kuba siqaphele ngoko masithandazeni ade uThixo azithile ngenyaniso kumntu ngamnye kuthi nawo bonke abathe babhaptizelwa emoyeni bazithoba kuwo umoya bahamba ngokomoya abazikhukhumalisa kodwa bazithoba behamba kunye noThixo kwaye njengoba nditshilo mhlawumbi yakubona apha oku kukhona umahluko omkhulu phakathi kwabaprofeti kumnqophiso omdala nabaprofeti kumnqophiso omtsha ndiyathemba uyakwazi oko abaprofeti bomnqophiso omdala baxela ngesiprofeto izinto ezaziza kuza abaprofeti kumnqophiso omtsha bacacisa icebo likaThixo elityhiliweyo ngabaprofeti emva koko ababini okanye abathathu bangathetha omnye emva komnye emhlanganweni ukuba khona ochophe phayana akhawuleza afumane isityhilelo ukutsho ke ukuba kukhona othethayo aze angabethu phawu kodwa kube khona ohleli phayana amamele aze abone amkele isityhilelo ngoku ame ngenyawo athi athethe le nto uThixo ayityhilileyo kuye emva koko lo ebethetha phambili angakwazi uphinde aqhubeke ngaba nonke nikufundi loku ukubhaliwa apha ncwadi yokuqala kwabaseKorinti isahluko seshumi nesine umqolo wa29 ncwadi yokuqala kwabaseKorinti isahluko seshumi nesine umqolo wa29. Abaprofeti ke makuthethe babini mhlawumbi bathathu abanye bacalule ukuba ke kuthe watyhilelwa into omnye ehleli khona okuqala makathi cwaka kuba ninako ukuprofetha ngabanye nonke ukuze bafunde bonke bavuselelwe bonke ingabe ayiboni ngantoni na le nto oku ngenyaniso kumalunga nolungiselo lobuprofeti kwibandla lomnqophiso omtsha kwaye ndiyakholwa ukuba ngoku kwesi sigaba sobuprofeti sithe saba nalo ulungiselo lunjalo kwaye nditsho ukuba ngoku sinako kwaye sinamava ngokuqhubeka kumoya omnye ngalo ubaba lo likaThixo akukhange kutshintshwe indlela yokwenza akhange songeze into elizwini likaThixo kodwa ngobaba likaThixo izinto esizivileyo zithe zacaca zaqiniseka kuthi siye sazazi ngokona kunzulu kwaye saba nemboniselwe engcono kodwa ke kakuhle kakuhle sinako ngoku kwaye sinamava ngokuqhubeka kolungiselo lobuprofeti ngokuqhubeka kolungiselo lwemfundiso ngokuqhubeka kolungiselo lobupostile omnye umntu angathi ekupheleni uzidibanisa zonke kakuhle mandikuxelele kakuhle uzidibanisa nawe kakuhle mandixelele xa uThixo enesidingo angakusebenzisa ezintweni ezininzi uthini uPawulos uthi ndingumfundisi ndingumpostile ndingumshumayeli wevangeli xa intshumayeli idingwa wena ngumshumayeli kaThixo xa kudingeka ukuba ufundise ngoko kumele ufundise ukuba khona indawo yobuprofeti ekumele uyivakaliswe ngoko ndiyacela Nkosi ndilapha ukuba unayo enye into kulungile ukuba unayo ngoku thatha mna makwenzeke ngentando yakho kwaye sivile ukuba xa kukhona ubizo lwenyaniso olungcwele apho ungadingeki kratshi okanye ukuziphakamisa okanye into ethile uThixo uyakukhathalela oko ndikuthethile amatyeli amaninzi kwaye ndikuthetha ngentliziyo yam ndizawushumayela le nto ndiyishumayelayo ukuba bonke abaprofeti nabapostile bebechophe phambi kwam bemamele. Ndiqinisekile ukuba andizishumayeli mna ngokwam okanye ulwazi lam, kodwa uYesu Kristu uyinkosi nelizwi likaThixo lityhiliwe kuthi kwizibhalo ezingcwele. Kwaye xa abantu bekuqaphela oku, masikuthabathele nje entliziyweni sazi ukuba akekho umntu ongumntu ophezulu. Uthini uPaulus? Uthi omnye ndilandela uPaulus, omnye uthi ndilandela uApollo, kunjalo nje. Uthi ngubani wanifelayo? Ingaba ayingoKristu wasifela sonke? Ngoku silwela kwinyaniso yoba singashumayeli iPaulus okanye uPetros okanye umzana uBranham. Kuyenzeka uba sixele sithethe ngamadoda kwaThixo kuba uThixo wasebenzisa, kodwa intshumayelo lilizwi. Kwaye izulu nomhlaba liyawudlula, kodwa ilizwi likaThixo liyawumangona phakathi. Njengoba nditshilo, singathetha okuninzi malunga nokusebenza kwezipho zomoya. Uyazi eyona nto endinokuyikhetha ngenyaniso kukuba sonke singaqala sibhaptizwe ngamandla omoya ongcwele, emva koko kube khona imfundiso esiya kuyinikwa ngokudibene nokusebenza kolungiselelo. Ingaba singavuma na bazana nodade ukuba sonke ngenyaniso siyawucela uThixo ukuba asinyamezele ngenyaniso, aqhubeke nathi side sibhaptizwe ngomoya nangomlilo? Kwandiqinisekile ukuba bonke abathe banala mava banokulila okungaphezulu emiphefumlweni yabo ukuba babe namava amatsha kunye noThixo ngokutsha ngokuphilileyo, ukuze singapheli njengoba benditshilo ngaphambili ukuba khona umntu othe wabhala incwadi malunga na zonke izipho ezilithoba zomoya. Bakoko xa kwakugqityiwe weza kumzana uBranham wathi kuye, uThixo ukusebenzisa ngendlela emangalisayo ekusebenzeni kwezipho zomoya, ingaba ungandikhanyisela ngako oko? Kodwa sele ebhale incwadi, ibhale yonke into ngakho, ungandixela na ukuba basebenza kanjani? Wathi ndibhalile ngako oko, kodwa andazi uba zisebenza kanjani ezo zipho. Wayabuza umzana uBranham, ngoku awunaso isipho? Ingaba ubhalile kuphela njengezipho? Wathi kulolo hlobo, ewe. Kumele kungenzeki oko apha. Sifuna unyaniseka phambi kwenkosi naphambi kwethu, size sicele uThixo ukuba asivelele ngokuthululwa okuyinyaniso komoya oyingcwele. Apho wonke omnye umoya kumele umke, kwaye umoya oyingcwele uhle phezu kwethu. Umlilo ongcwele kaThixo uhlambulule ulwimi ukuze umntu athethe enolwimi olutsha. Nonke na niyazi kuba amakholwa amaninzi athetha enamalwimi amabini enobuso bubini ngokunjalo nje, kodwa abantu bakaThixo kumele bathethe benolwimi olunye. Ngako oko kwakunyanzelekile ukuba iilwimi ezabekayo zomlilo zize, hayi amehlo, hayi indlebe, hayi impumlo, iilwimi. Ilwimi eyo lelona lungu likhohlakeleyo kumzimba wethu wonke. Ngenyaniso elona lungu likhohlakeleyo uyakuba uyabhala ukuba umlilo ubekwa emlilweni sisoko. Onke amakholwa athe atshisa ihlathi lonke benza umonakalo omkhulu, kunzima uyicacisa loo nto. Bambalwa abo bathi njengasePentecost emva uba bebhaptizwe ngomoya bavakalisa kwindimbane, bathini kubo? Ingaba abantu bavantoni na? ubani waziyo uxolo bava ntoni na yintoni eyathethwayo phayana ingaba asibavi bevakalisa imisebenzi emikhulu kathixo mele bibhaliwe apha endaweni ethile kwizenzo isahluko sesibini kubani okundixela umqolo ewe mhlekazi ithuba nje linye iza kanjani kumqolo wesibhozo kutheni na ke ukuba sibeve nje sonke ngabanye bethetha ngezakoma wethu iintetho esazalelwa kuzo cinga nje kwaye nonke niyazi umangaliso emibini yenzeka phayana kwesinye isandla umangaliso wabo babhaptizwa ngomoya kwesinye isandla umangaliso wabo wehla phezu kwabo umoya ungcwele apho babesele bongeziwe ebandleni wonke umntu wayiva into yayithethwa ngelwimi lakowabo amapati amamedi iilwimi ezishumene esithandathu okanye ishumene esixhenxe kapatoki eponto mele ibhaliwe apha endaweni ethile eyomhlekazi umqolo weshumi elinanye thina makrete ama-arabhi sibeva bona bezithetha ngezakomawethi lwimi izinto ezinkulu zikathixo bathi nqa ke bonke bakholwa omnye sithi azingaba ifuna ukuba yintoni nale nto ngummangaliso omkhulu wentsebenzi okathixo ke leyo olo lubhaptizo lomoya bhaptizo lomoya moya kathixo uvakalisa oko uthixo akwenzileyo imisebenzi namandla kathixo ukuze abantu bonganyelwe nje yinto uthixo ayenzileyo izipho zomoya azikho phayana ukuze ziviwe zibonwe ngabantu okanye bazivuyele izipho zomoya zipha ukuze uthixo bawufuna usebenzisa umlomo athethe ngabinyaniso okanye akho njalo umoya kathixo unikwe abantu ukuze umoya kathixo uthethe ngabo sibeva bethetha ngezakomo wethu ilwimi imisebenzi emangalisayo kathixo bathi nqa ke bonke bakhohlwa bethandabuza omnye sithi komnye azi ingaba ifuna ukuba yintoni nale nto aba ngaba kwakuthethwa nabo beshukunyiswa ngumoya kathixo abanye banyelisa bathi aba bantu bagcwele iwayini entsha solokhona iimvakalelo ezimbini xa uthixo ezityhila ya ngenza njalo azityhile kuthi azityhile ngathi kwaye yanga angasibhaptiza ngenyaniso ngomoya njengoba kubhaliwe apha kule ncwadi njengoba bathi baba namava apha yanga angasinika ubhaptizo olunjalo lomoya ngobaba lolwakhe ndinyanisekile nje ndingabe ndilungile ngako oko uba umzana urusi nabazalwane bayikhetha loo nto basize apha kakhulu ngokuhla kwangolwesithathu siqale ngokucula ikoras emva koko uba umntu uziva ekhokelekile bathethe amazwi athethe siye emthandazweni ngolwezithathu ngokuhlwa oko sikwenze kwaphambi kwexesha sibone uba ihamba kanjani uba umoya kathixo uqala ukusebenza umthandazo awuvakali ngokunjalo ngoko singaphendula imibuzo kodwa kungangcono ukuba uthixo angasiniki impendulo masizilungise ngaphakathi simcele uthixo oku asidingi uba sibe salinda ithuba lokulinda kuphela izintsuku ezilishumi akho nalunye usuku esidinga uba sililinde emva phayana kwakumele balinde kuba umoya awukehli kodwa usukela kuPentecost ake kumuntu osadinga ba linde ke ngoku kwindlu kaKoneli umoya ingcwele wehla kubo bonke abalivayo ilizwi kwintshumayelo yokuqala xa yayisisiqalo nje yanga ingenzeka ngalendlela ngenyaniso ngalubabalo phakathi kwethu. Amen. Masimini ngenyawo. Ndiyakubulela ngenhliziyo yami ngokubukho bakho. Ngelizwi lakho elixabisekileyo elingcwele. Ngonxano othe walibeka ngaphakathi kwethu. Unxano lokuba sibe namava kunye nawe ngoku njengoba kwakunjalo ekuqaleni. Ukuze sibe namava ngencwadi yezenzo njengoko yabhalwayo. Iqala ngokuthululwa komoya wakho. Nkosi ethandekayo, sinesicelo esinye. Soba nje basele ubasebenzisile abaya. Abanokuthila zonke izikhubekiso ezingaba kubo ubomi bethu. Msindiso othandekayo, ngenyaniso sicela wena ukuba umoya wakho uthethe utyhile inyaniso. Kwaye xa uthethiwe itsho iNkosi uba wena uthethile phamba sikuthethe. Nkosi ethandekayo, sinxanelwe ukuba singene ebukhoneni bakho sintliziyo nye simphefumlo omnye kungekho kukrokrelana, kungekho mbambano, kungekho nanye into kodwa sicocekile, sihlanjwe ngegazi lemvane, singcwalisiwe ngelizwi lenyaniso. Simi phambi kwakho sidityanisiwe nje sibanye, siyacela uba usincede baseyise konke ukuphoxeka esithi sibe nako. Wena usiphakamise kwakhona, usinika amandla amatsha, uvuyo lutsha ukuba sikuthathe elizwini lakho ngokuba wena usafana namhlanje. Ungundinguye, hayi undandinguye, kodwa ungundinguye. Siyakubulela ngako uku. Kwaye uthe kuMoses eligama lam suka kwisizukulwane yakwisizukulwane. Nkosi ethandekayo, unguThixo omangalisayo. Sishiyeke singumhlambe omncinane kwaye kuba yinyaniso kwihlabathi siyaba nembandezelo kodwa sawuba semxhelweni olungileyo ngoba uthe wena Musana ukoyika kuba ndileyisile ihlabathi. Nkosi ethandekayo, xa siva sibona konke okwenzekayo emhlabeni yanga singathandaza nje ngasekuqaleni kwesigaba sobupostile. Yolula isandla sakho, uvumela imiqondiso nezimanga yenziwe. Ubone abayedeni bebaleka nabantu becinga izinto ezilambathayo. Yonke into iyangapha nangapha, o Thixo, yalela ukuma. Vumela abantu bakho ukuba bafikele ezingqondweni zabo baze basuswe baqhwithwe emlilweni njengekhuni. Sinika ubabalo nje wenzayo kuSamson ukuba singagubi kodwa sithathe sibambe insika sizwise siwise isakhiwo saseBhabheli. Siyabona ke Nkosi ethandekayo, usenguye nanamhlanje ungasinika amandla amatsha ukuba sivuke siyazi ukuba wena ungumeyisi waseGolgotha Satan, ligxoke, kumkhohlisi, umbulali, wehlulekile, akasenazixhobo, cinezelekile. Yanga ungasinika ukholo phakathi kuwe nangawe. Ukholo elinokubalelwa ukuba lulweyiso oluleyisileyo ihlabathi. Sisikelele nabo bonke abantu bakho kuwo wonke umhlaba. Sivelele Nkosi Thixo uSomandla uthethile nathi ngoko ke uye waphaphamisa ngaphakathi kwethu ithemba eligwetyelweyo loba sibone izithembiso ezizalisekayo. Nkosi kwenze ngokukhawuleza ngalo ubabalo lwakho. Siyakubulela ngeGolgotha, siyakubulela ngegazi lakho elixabisekileyo lingcwele, ngelizwi lakho elixabisekileyo lingcwele, moya wakho ingcwele osebenza ngamandla kuwe Nkosi kumkani, Nkosi yamakhosi, kuwe Thixo uwedwa awudumiseke uzukiseke udunyiswe. Phambi kwakho khange kubekho Thixo, nasemva kwakho akuyibakho Thixo. Wena ungowokuqala, ungowokugqibela Thixo kaSirayeli, Thixo kaAbraham, kaIsake, kaYakobi. Uthe waba nguThixo wethu ngaye uYesu Kristu inkosi yethu. Sisikelele ngokuvela kubutyebi bobabalo lwakho, sinika amandla amatsha, sibindi esitsha, ususe lonke uloyiko, usinika ukungafihlisi kuwe Thixo ophilayo. Malibekho udumo nembeko, uzuko nokuphakanyiswa ngoku nangona phakade egameni likaYesu Kristu. Amen.